Eyonga tuvuddeyo ate yomubaka omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti ya Kyankwanzi Sharon Ankunda akubiriza abazadde saako n'abantu abalabirira abaana okwongera okubateerawo enteekateeka ennungi ey'okubakuuma naddala mu luwummula oluwanvu lwetwolekera. Aladdi Sharon Ankunda asinzidde ku mukolo oguteekeddwa olw'omwana w'omuwala nga guno guyindidde ku ssomero lya Lutamaguzi High School erisangibwa mu ggombolola ye Watuba. RDC akinoganyizza nti buvunaanyizibwa bwa muzadde okukuuma omwana songa ate era buvunaanyizibwa bwa mwana okulaba nga naye yeekuuma ne yeeyisa bulungi naddala omwana w'obuwala naye tasobola kufuna buzibu.
Abaana abawala mwekuume, mwekuume, waliyo endwadde, there are diseases around, zibakuumye. Ogenda kubeera wano weekuumye emyaka 4-5 maze senior 6 ove wano akalenzi kakulimbe nga kabadde kali eyo kalwalalwala dda. So protect yourself, mubiyige mbikwate, bw'ozukka ku machago into your mirror w'obeera wona yegambe nti ndi muwanguzi, ebyo ebigambo tebijja kukuleka kufeiringa. Zukka ku macha wandiika mu katabo ky'oyagala okubeera. Learn how to pray. If you want to become a doctor, bera ng'okisabira.
Mungeri yemo, Aladdi Sharon Ankunda, avudeo na yongero kusima government ya Uganda, lwente kateke nonje, jietela wa umano wabu wala, sakona abachalo kusubulo kubasitula, nga gamanti katibanyi ne doboze, obutafa na ganako, neje wali ya mawegamu.
Abaana abawala tebafuna nga chance emiryanga wano w'enyimiriddwa olwaleero. Tebafuna chance kusoma naye neebaza gavumenti ya NRM eyabireeta n'etuteeka mu maaso. Ate nammwe kye mbasaba abaana ab'obuwala, mumanye vali yammwe, kubanga bwe batteweewadde wasi muwendo tewali agenda gukuweereza. Mu Kyankwanzi mulimu early marriages nyingi, so mbasaba abaana abawala n'abazadde abali wano ye n'abalenzi mprotectinge ba sisters bamwe, kubanga abawala bwe batebasomye nga gw'osomye tojja kufuna mukyala wakuwasa. Abasomesa n'abakulembeze abali wano tugatenga lot protectinge bana abaana b'obuwala. Njogedde ku b'obuwala kuba lwe lunaku lwabwe, naye n'ab'obulenzi tubasuulidde nnyo. Abalenzi naye bali eyo boonoonesa.